Jenny bante kamobo pira ne woria wokundiri ocha sobolo kogera no omutonzi amazimaga katonda mugulera na uliro kusaba ko kati it's a fresh morning buli lunaku wano ku Monday paka Friday tubera tugaba sente za bingo milioni 3 za Uganda every morning Monday to Friday tugaba sente za bingo tugaba ntino mukama na yo muteke nacho chiteke ku list mwabali mu taxi abali ku milimu ejenja ulo mugame mukama lero nange kanza nyeka abantu banji bazanye na inga tetunga teribo ngazuze si wangula ku sawa ya bingo eno milioni 3 wedu emitwala 5 age Uganda buli lunaku smaya yera bila okumbulira ntino tulina abantu bwebati uno kati ya kaleta ka toleta zipange bulungi nga bweta netano kubanga jino mitwala 5 panga bulungi muna Uganda agenda kubanga wangula sente zino olunaku olwa lero yani agenda kwa mwise mena mwise igaga mwise chisendo mwise muchi mwise chile agenda kuwangula sente yandibo muteso oba muchiga wagenda kuangula sente musoka oba munyankoli tetumanya inzo kuangula sente munyarwanda oba murundi haizo baya ba South Sudan na baba ina laini aginzo kuangula sente zina inzo kubanga mugwere oba muganda ayinzo kuangula sente yani ye mukama katonda yesigaliza so ogenda koloti agwe kasoba ne 12 kusimyo try your luck nze bana Uganda nabagamba ze chemba sinza I know how to risk Inze banayuganda nze awo wetu awukanira manyo okurisikinga nteekayo n'ensuula ya kayinja ekiganye ne manya nti ekyo kiganye n'ensuula yo sizikiza mukama mbandi awo akonikakwatayo nemwogera ne wajjawo ekirala n'ensuula ya kayinja mba awo ne kanjokya nekajayo mukama n'ensuza ya kalala so topondoka ojja kuloza nti nganze nazanya lisa wangula mukwano abantu bangi bawo obujuzi naga mzanya emirundi mingi mbadde si wangula wobo ine 12 kusimyo ngomaze okwogera n'omutonzi bulungi wekiririzamu yogera naye ogambe mukama nzibiriza onyigesta 2 8 emu star Obera ko bunkenke olabanza atakirizibwa kuzanya mbuberako nyiga star 2 8 emu star mokaga hash ngambye nyiga star 2 8 emu star mokaga hash nyiga kapesa ka yes olwalero gezesa teka mpini namba yo mpola to papa teka mpini namba ya Airtel Mobile Money oba MTN Mobile Money. Bwoba oli musomi gezesa. Mukama tomanya wayinza okuyitiramu awo n'addamu esala zo za tamu esembayo. School fees. Bwoba oli musomi gezesa ku simu ya mama oba ku simu ya tata. Na ye tewera bila kuteka mpini namba. Bw'otateka mpini namba ya Mobile Money oba tozanye oba okomye mu kkubo. Baina okusaba pini namba. Era ekikakasa nti esimu eyo yiyo. Pini. So tostoba bubi simu ya mukadde yogera naye omugaye mama mbadde nsaba nzanyiseko ku simu yo manyi mwawo mude welcome back guys mukulikeyo kukaunga n'ebijanjaalo naffe twakalye emyaka mingi namwe mukalye byakutuuya na munnange onkyayira bwerere Onagami enze nebaza Dr. Wekeso kubanga he keeps you smiling and shining every day. Today is my first time here. Aniono, Oliver Baby. Wow. Chanzo kulaba munange ku social media handles za Fezona. Nagami enze rero gwe mulundi gwango kulaba kunaka pachu. Good morning, Olivia. Chokana bate gwe mulundi gwo kusoka nange ne nkulabira okuna munji wo muntu abira ku TikTok. Ngoli no omukisa. And bawandise message wa ne miaka nenga sizira ba. Yeah. Agambia yoyo my stress killer. Good morning to you all. Tusanyiso kubala babali ku Mama TV Uganda. Mwebale kutulaba. Mwebale kutuagala. Mwebale byonna. Eno bajita 90.6 Busoga 1 FM. Talema. Abange ngena kuzo mwezi mukaga guno mwezi ogutandika ogujja tuli makanga mu district ye Buyende. David Rutalo agenda kuba yetorola ne Pastor Juma Mulokole bakoze tour chibaita tour Juma Mulokole in live concert je batumye akadda nyuma concert mulimu David Rutalo nabayimbi abalala banji nyo tulanga ko bana banene boka ngatenge nakuzo mwezi musanvu ngena kuera ku grand papa oba grand paz Bugembe, abe Bugembe mweteketeke David Rutalo uya alumbye abasaze ko ne Pastor Juma Mulokole atenge nakuzo mwezi 12 Kagumba oba Kagumba mu kisawe agamye ntino muje abantu be kamuli mu kisawe Kagumba nakuzo mwezi 12 okingira mutwaro abanene mitwaro ebiri abanene nyo babe abanene nyo enyo tebo ya mitwaro atano Bagambye paka kumacha. Osobola okubira Pastor mwenyini ku 0753 Agamye nze waiswa from the Answer Foundation. Nene roko incidences inga nyingi. Laba mweso mechi nango cha mwecha mkama o. Wa the Answer Foundation ingana o liku TikTok utulaba. Kale mutula bide. Banafaba Prime Vocational Institute wa Gambia. Baina diplomas zenja ulo. Diploma in animal production. Diploma in crop production. Diploma in mechanical engineering. Diploma mu electro engineering. Diploma mu civil engineering. Diploma mu fashion and design. Diploma mu management and institutional catering. Diploma mu administration. Diploma mu information management. Bonami ya kebiri. Bagambe bagenda kubanga munange bachikoba. Bagabane basari. Oko wandisa kwa atandi. Se emituare tane tano registration bali bunya tane mwa bakubide ku 0 5 0 5 0 5 0 5 Simanyo ba chirango cha wadoro chichi aliko. Simanyo ba chariko Baroni and Sons. Maruba tundobu mobusi kemberenge. Bakubanobu mobusi kemberenge. Gabaga mbabu njiga maido ne furniture. Baina ne ploti. Baina munange state empia. Na wankofu busu. Okuve ena masoga. Omwanono alumbye kweli. Baroni alese estate empia. Empia ena wankofu busu okuva na masoga ngoja kuiganga awali ekipande cha Powers Junior Primary School estate endala erina maira budatemwa mu town tuli ku milioni 3 kitundu va kukupangisa mkwano gwange akatono akange kakira kaife akiro gubogwa ife baroni ali ku 0750 ana mutano chinana mukaga Nkaga munana. Ngenda kuzomweza 24 tubuzaye na kuntono nyo. Ngenda kuzomweza 24 August guno mwezo gwo munana. Tugenda kubera ku Royal Paradise Hotel Naminya. Tugenda kubera nga tudigida mutusanyuka mune Father Walusimbi Moses owa Naminya Parish. Bagamye nti emirimu gya basosoldoti gye bakola tino mingi jetagako ama omusosoldoti omulala oba parish oba father omulala. Naye ba father bandi badde bajja naye abangi tebalina wa kusula. So nga bagamba nti no banange tuwekolemu omulimu parish ya fenyume. Emirimu ng'egyo kubatiza, egyo kuba embaga, emirimu egyo kwejjusa, emirimu egya chachi, nga ffe twakulira ku ekereziya katolika. Abaana abato mu bayigirizo genda ku chachi banange. Kyosiga kyokungula. Mukirize chachi zibere bize. Fetwa kulira ku Mbiko Parish ku St. Karoli Rwanga Mbiko Parish okuva obuto bwaffe nga tugenda yo ne tusimula kerezia ne tuyonzeza father ne tubasimula ne tusimula church ne tuoze ngoye za abasosodoti ne tumune batuyigiriza okulongosa ebiyumba by'embizi twayiga emirimu nga tewali mulimu gwonna gwe ne tugenda nga mufumbira okufumba walinga y'abakyala abakadde kadde webati bannange mukole church eyo Naminya Parish etinte nga bw'otunula otyo nange ku church kuliko sente yange oba oguze kasawo ka seminti oba oguze t-shirt bagambye okutandika ne mitwalo ena n'ekitundu oba ogula ticket emitwalo munana nawe oba osonze emitwalo 15 nawe oba osonze bataddewo ne nyimba n'emizannyo nga 24 guno omwezi ate wakyaliwo obudde kyemmanyirwe era omukaga luno kebera ku kalenda lwa mukaga oba sande eno Twala seminti oba mutwala mu seminti fomu oba twala sente twala direct ku parish twala oba mabati oba mitayimbwa oba mbawo chonna kyo uliranga kisobola kuyamba ko mukuzimba okusinga okuzitwala musabo mukwano. Waluwa msajia kwe tuachaziza mprogramu ya Feya Mama TV. Jiba itakoti ya bantu Eriku TV. Jetuwela na yobuli sawa biri ezechiro. Paka sawa nya ezechiro. Omsajia ya chala mku TV juzi. Na tugamba ntino emizimu jamu tumemitualo. Emizimu jamu sima nejigamba jigena muwa bilioni satu. Na yene bagamba ntibari betaga yoko ka transport. Emizimu ogendo kule etachi. E bilioni zino. So omusajja yayiyemu ekitone nnyo emizimu gyasooka musabayo obukadde buna n'abutoola. Bwe gyagenda okuleeta sente gyasanga nga oba teziri nga si mpaking bulungi nga ziri mu kwawumbi kawumbi negikomawo negimubuuza oyagala bw'etaano oba mu kuddayo negisaba transport wa bukadde mukaaga. Ezo nsi kumi negikomawo negimugamba ky'oba ate era mu kuddayo negimusaba transport kwa gamba mubufunze yatadde emilioni nsanvu 70 million shillings ngaziteeka mu ssabo eyemboozi ekyagenda maaso ku Mama TV naye olwokuba nti no waliwo ebitatambudde bulungi oba ebitatambula bulungi omusajja ono ali ku bunkenke bagenda kumutta agamba nti omusawo wa kinansi agenda kumutta. Waliwo obute musawe eno ere sawa yonna emboze yekyagenda maso tuli mukola research tuli mukola kunonyereza okulaba batusewa ani ayagala okuttaani byata ebya bintu byesabo songo osobola okuteeka kye muteeke sente mu kereziya zino muzimbe emizikiti abantu basale muzimbe emizikiti naye ekikwesoza akaruumu mbu muli museeka kiki muzimba amakereziya agafa agawa na agabulijia agenda agana kaidongo. Genda mchache etu kilide jola bangadara chitofu eno church. Kakati wali wone ebipie byazuse. Neno wiki ngenda bawe ebipie. Kumbozi za fengkade. Kumaoru gemu manja. Ngenda kule tako wakati mu wiki awo ngenda kubera ngambaletira ko kino chechavam kino chechabaddewo kino kubanga nasanze mirimu mingi ku meza yange naye ngenda genda nga njisunsula mpola ngatera bwe tukolako ne mpya story bwe tuleta story mpya bwe tugoberera ne kunkadde bwe tuleta story mpya bwe tugobererako ne kunkadde Sonkwa nilizo mlunji wangi. Yenze munange muzukuru wa muyodi. Ndi wanukulaba ngate bitambula mlunji nyo. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Tutandikira ondoza. Omgenyu wa fechi. Nunji akuto obude ya tudeda. Neka tiyoyo baby. Tala bikira ku TV. Ogenda mule kirani. Sumaya. Itawole re. Sumaya arabia ni program wenu. Wetu chaza kranti enjala gweruma Sumaya. Wetu chaza kranti aino mwana akawa Sumaya. Kari, kaneto lole mukatono, then is jeto vao. Good morning.
Ronaldo does score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero!
It's Mbappe coming on and scoring!
From the bowel of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need! Season 2025-2026!
With Alan Okero!
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes! Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi.
Mwe bali kuida tuje kuogera ku bintu bisatu ebyomugaso omulyo tereka amaadi obulungi okukozesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo bino bikuuma maka gaife nga mala mu bulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano bangi kuife amaadi tugatoola ku nayikonto oba munanda aye ki ekibaawo bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu
ebiwuuka n'enfuufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa
bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku kwesanga ekikopo ekiriku omukonda ng'oliise na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu buti katwogere ku migwano n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu maadi getunwa
kituufu n'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuyikeku ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ni bw'omala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twidaatangira amaka gaife obutalumbi bwa ndwaire obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Are you tired of missing out?
Bigida MTN Cola Tunes wangure.
Chaka kosi Cola Tune.
Chakala MTN Cola Tunes ofuke winner
ofimbe. Subscribe to MTN Cola Tunes wangure. Si boda boda get fresh vibes.
Winning a million for na dimes. Sabula tune you tell your friends. Bigida MTN Cola Tunes wangure.
Chaka kosi Cola Tune.
Chakala MTN Cola Tunes ofuke winner ofimbe. Ofimbe.
Digida ne MTN Cola Tunes o angule bidabo ntoko nga boda boda ne sente kumomo niga star emu musanvu noti star emu biri hashi otegeka kayimba koya gara obenna mukisana wangura nga tuli wamu obuyimba bwaffe tebulemesebwa
MTN
enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere MTN ekubira ku noti 3 emubiri noti 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 MTN erungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission.
Mauli lagasano sokuwa mu MTN. Yogera, ero yogere, kubei dondolo. Gulabando yesingayo, okuwa ku agent wa MTN. Akuli okumbi, obani gawa, star, ndala, not not star, ibili ndala hash.
Okufure dachika chinane, no kuogere na kwa, MBZ tano.
No kuweleze uwa kabutano, wala ambilida, kunusuru kumilu wonka, ukumalesa wabina ina, na ambilida. MTN awalala tutulemesewa. Enkola nobu kwa kulizo. Oinobi jira. MTN runga misiwa. Naba Uganda Communications Commission.
Emitendere gy'okufuna olukusolo okuzimba linaamala wo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga.
Anko Dan, buzibu ki? Oli bulungi aye?
Ndi mukoowu kuzungana kwonka. Ikirira yambuka. Leta empapula dino, leta dire.
Ai Anko Dani. Rachito kozi sankola ya BIMS.
BIMS? Nichi.
Building Industry Management System. Tabu ampapula doku online. Ofune PRN. Erosa sulenga weyambisa mobile money. Oba banka. Ofune oluku salwa e-building. Chonka chitio.
Chonka chitio ku online. Wabati wakari kuzungana.
Hawa ire. Olimukula kulanya. Wefunire e-building permit yolu alero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingiro mkutu. Kwa BIMS.go.ug. Otekwe mpapula doku. Ero kuberero kusaba kwa mutendera kumutendera. National Building
Review Board. Safe Building, Better Living.
Omuzaide, tebeleza, nguo wangu ile school fees. Owo mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chiku minka gana itan star. Chinana hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wege ite kubana mkisa, aba wangu ziba ife. Enko lanobu kwa kulizo, bigoberirwa. MTN, awalala, tituko mezekeka.
Mu chikatirino boyo ndo litaku liva kubuve screen tabona bana achisimu kino chins sinye kan chimene wachire mfero mulundi mulala
nasiko bibuzibuchi
munaba afere isimu
ebyo byemba kobanga mwe wala abafere ngamasimu mugatola mu Dalton Phone Center mu kibuga idinda
iranga main branch yaiwe ikuniza road west corner kuchizimbe chimyofu ngoja ku Centenary Bank baba na maduka abiri okulingiza Total Petrol Station awali stage yembi kongereri soka Liyamasimaga Infinix ni Tekino. Ateri okubiri. Liyamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchizi mecha Dr. Imbisibwe wana balina weiduka. Ate iduke December yo liri ku Main Street. Okuli ingiriza World Crane Bank. Gerama duka kuna kuna ga Dalton. Obuna utia drops nga deubira kuli yao. Toja kuiduka liona liona. Awasira teardrop.
Jogla ni Dalton kusio msam 013. Mkaga na itano. Ata na muenda 0 msampo.
Na Uganda munage kanuke kadde koba dolindirira mu program ense no womanyira ebiri mayumba gabantu mu kisenge ne mudiro
muzayo mwana wangu
mwana si wangu
chechi kakasango mwana si wu
yango ba kuchitanda nabyo kafuna oluguto kaze yotasima
na pamusha mwa myono ya yale kangende ya miezi mukaga
etima efobitizi enge okusomozebwa awamu ne sanyundo
nona okubu joko ya bitegete ne mu adoctorate muntu wao
mama mufunde ngilo kotandi okwe chadoke
Ebichute miti majaba tu.
Mzee yochia mwabet.
Mzee yimwenda.
Yeah. Olimbani. Tizeti enda mukazi yoyo. Mukazi yako ndi tono. Kuna mukazi sebe jakumba putwa.
Obusosoze ne restituta na kapacho. Wano kuchenda akatonyeze mukaga. Busoga wan. Omoyo kwa usoga.
Says my body must kill a man. Must kill a man. What under bagamba can pass by? But I'm solo kuta wanyam. Yeah, yo. Te wansi juza wangaram. International love wa jinsigam. Yeah, yo. Be wasanga mubaduka matoba. Yampa. Yep, mungu yampa. Omutango winga deeper. Only you put on my temper. My baby tell him, tell him, brother. Oli was somebody, eh. Oli somebody was somebody, eh. Era bagambe, oli kwa somebody, eh. Oli somebody was somebody, baby bagambe, oli was somebody, eh. Oli somebody was somebody, era bagambe, oli kwa somebody, mwera. Oli somebody was somebody, somebody, oli nziru sanga somebody, oli la kikamba. Togezano me samba Sekwe ya meze tumba Oliomu wene gomba Sambo da kwetaga Sambo de botacha izo kwa Sambo da vude wala Sambo de mkwata izo kwa Your presence emala Newe mbansi usinjala Ono tanganya kwenye izo kebe Laka simu antirandeka I said whenever, when, baby whenever, when, my baby tell him bagambe, oh you are somebody, eh, Oli somebody was somebody. Era bagambe oli ko somebody. Oli somebody was somebody. Baby bagambe oli was somebody. Oli somebody was somebody. Era bagambe oli ko somebody. Wera oli somebody was somebody. Somebody 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 somebody. He says my body muscular man, muscular man. Watanda bagamba campus man.
Chenda katoneza mukaga.
Somebody
wetaga.
Somebody was somebody. Oli somebody was somebody. Baby bagambe oli was somebody. Oli somebody was somebody. Era bagambe oli ko somebody. Wera oli somebody was somebody. Somebody 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 somebody. Hey somebody somebody. Oli nzuri sana somebody.
Banangi omwana yako zakaimba gamye nti oli mudu sanga tayamba deka imba koka shiba bwacho bwe yasabukurude ate very soon agenda kubera nga atotosa kera na ye kalonchi ke kagenda kubera kakambwe nyo akaimba bakaita somebody na ye abana oli agayembu ye made we agamba somebody somebody buli omwa ina bwaka bwe yakari savings maskira I am Soro Kutawanyam.
International love wajinsigam. Bewa sanga mubaduka matoba.
Yampa, yemongu yampanze.
Omutango winga jipa.
Only you cool down my temper.
My baby talent talembagambe.
Zendi wa somebody.
Only somebody was somebody.
Oli wa somebody. Omwana dizaru zina yanyumide mbaga. Mama ngina nembaga abanange gumikiriza. Sibudde time obudde bwo bugenda kutuuka okikube nga gwoliko. Ani atamula ba desire abantu nga bayogera. Tugenda bugenda kuchalu na kworu kati nga bad black gwe batute. Kisoboka to wakana. Eranga wavudeyo musajja. Nga yetu risiriza kwa bulu njinyo. Hey, oba abantu watu yetu risiriza kwa bobo. Niza kudaruri ya nina ni ya nipasiza banange. Bwe msaja ka, hey, hey, ugo wasa nakapacho gwe. Hey, weyo doktor abasaja ba msasira no msasiro. Gwe. Kati hindi wa somebody. Hindi somebody wa somebody. Checho
Oli
somebody
Wera Oli somebody was somebody
Era bagambe
Oli ko somebody
Wera
Oli somebody
Omwana yanyumye nanagamba nti neje yafumbiddwa bamuwelkaminze bulungi nnyo desire Luzinda. Lwa kuba nti nno gundi yatugambye Bad Black yagamba nti nze mu abazadde pusi bwezaala abaana mubaamu emiyayu kati nze muyayu gwe waffe nze nayayuka. Bonna bafumbo nze Bad Black nze sinafumbe naye era luli balumu bweruti. Bad Black nayambala gauni muli ti abanna Uganda. Katonda akola ebintu. Desire Luzinda n'okulokoka yalokoka. Era nyazala wa muyita baby baby oliota ali ati omwana to bichi osaga wama wenyigire stagwe 28 mustam kaga hasho weda mbaga mantuza nyebingo kekasera kano owangi waliwo family eviridwa ko mulungi wayo on behalf of the family of Petero Wacha of Anyuangik village at hey zinotezirike at Gorok Parish, Chegere Sub-County, Apak District. On behalf of the family of Petero Wacha, of Anyuagiki Village, at Gorok Parish, Chegere Sub-County, Apak District, Max Alfred Anyoro, announces the death of their mother, Al-Imat Aida Akello. In bracket, Bamba de Bamkazako, Mama Generous, of Plot 39 Oboja Road. Mama Generous passed on at International Hospital, Kampala, IHK, on 10th August 2025, kusawa satwezo kumacha from where she was getting treatment. Ya fididemu IHK, International Hospital, Kampala. Ya fanga kumi. The body of the deceased will leave Kampala for anywa jeba mutuwala. Umulambo jeba kutuwala baita yo. Anywa Geek Village at Goroki Parish, Jekere Sub County, Apaki District via Jinja. On 21st, umulambo bagenda kuisa o wano, ngena kuzo mwezi abiri mulumu August. For a vigil at Generous Guest House. The body will arrive at Generous Guest House, Plot 39, Oboja Road, in Jinja City, on the same day at 4 p.m. For an overnight vigil, and will depart for her final resting place at 7 a.m. on 22nd August 2025. Ah! Yafanga kumi. Bamleta kumisa wano ngabiri murumu. Baja kumuzika ngabiri mubiri. So burial will be held on 23rd nyabo. Okuzika kwa abiri musatu. Abiri musatu. Yee. Gwewe korelele. Nteka teka zikunyumire ngo gendo gara mira. Ngabiri musatu ogomunana. Bamutwala Apac District. This announcement goes to the business community colleagues and friends of Jinja City and the surrounding areas. Mwenaba manyo mugenzi huno, the deceased. May her soul rest in eternal peace. Billy Mengo, Robert Chairman wa Oboja Road. Bwatyo, bwalanze. Chitalo nyo nyeni dala. Kali, au wetu wetutuse, era wetuli, omlonji wange, atumbu denjaga kweba za Chairman wa Arsenal, Robert Iruze, sebo package yo, etuse. Njaga lana kweba za abantube banabu yukwe. Thank you so much. Waliwo takse yekoze mu omulimu okuva ekiyindi mu district ya Buyukwe, team Bengaz obaka bwamwe bwatuuse neyanza nnyo, team Kadaisuli obaka bwatuuse neyanza nnyo neyanze gemwe bali kujja kundabako, nebaza mama Mebo, omchalo wa NRM Kalidaluweyo. Yo, ye mama misweta we side yeyo. Nebaza mama Hadija, omchala gwe bayita mama Hadija. Atena nyokutesa wano mu program ya fe mama Hadija Mukakunyo. Banange namulabyeko for the first time yazeke wake wange beba mukubajide mweyo taxi banange neyanziza nnyo emanga defense Mukakunyo. Bekoze mu omulimu ne bemo blazing agoge mwalesa tebagaita kati mabugo bagaita mataba ne yanza nyo dalo mwana yanga naye banange aba fenga bwe tufirwa abantu tebatu sondanga tebatu wa mabugo nga bwe bagawadde mami nakapacho gondi wefuge nze nine mikwano minji wadenga nina nabalabe banji. Na yeso fe mikwano jange jichasi nzabalabe. Na yecho sinabagamba tichina kubera likiriza. Buli mukama lwaku saku step. Na kuyimuse dala. Banabalabe boba dena baba kade. Tebavao. Na yato sanga na haba pia. Kati haba kade nebegata kuba pia. Nela nadamu na kuyimusa edale dala. Era no sanga abalala. So abalabe checha abalabe ne yesu bali wo. Pirato ya muwalana paka kumuko merera. Don't worry. Tewali chikugana kola mirimu jombo kubango ina abakuwalana, simanyo ina abalabe, simanyo ili abata kuagala, simanyo ili abata sima. Nedda sibu echito wechiri. Tambuza mirimu. Tambuza. Obanga ne Museveni ya ina abata muagala. Nechiagulanya ina abata muagala. Kati who are you? Who are you gwe? Udao tukabili rambu no simanyi bakuwalana. Who are you? Fozi gwani erosura ku nyumba zani ani akomanyi kaba ritkaba mpola feto tumalira na buddi nino omugenyi soko obuse kuba na Uganda mama omugenyi worwalero yoyo gwe mulaba yebikiride bwatyo nga sina bakubatwala wa mugenyi oyo mbadde njagadde nsokemba we update oba eya balunji mchala balunji owe Dubai ya gula proti ewa kumwami Collins ne mchala we Sara na yeye update mbawa ya chinga ruancha mugumikirize mulundi gumu mwaka mugumikirize mulundi gumu luna kuruancha. So just be patient. Kwatiza moko kwatiza katini. Omugenyi gwe nino olwalero ku TV. Bagenda okumulaba ku TV mugenda mulaba mweyo format. Bwatyo ngabwe tumulese ku TV kiriza abere bwatyo simanyo bana feeling free otubulira amanyage ya manyi. Woba awuliranga ayagala otubulira wano tusinga kwasaganya freedom. Dembe cho ulida gwenga client waf. So, nsaba wala mse kubana Uganda. Woba ulida dembe, woba ulida manyago, woba to ulida dembe, mucho, ochirekera au. So, omzindaro gwa gwenku wa densa ba ugu sembelele.
Bana Uganda mwasibi ya mutiaba. Nyaba niba sebo. Aba uliriza usoga wanu mwena mwena. Mwebale jomtu sisa kwenga luna kuluwa liru.
Waluwa na abakulaba kumama TV. Batu mbu dede, bata deko dama TV gawe.
Mwebale kutu uliriza. Nze kantono ni nze ndi waneno sawe na mstudio.
Ogumye rinya nori kubawo. Wangambye rinya chokera rio kira. Lewali kusimato sewe. Baby when my baby tell him Somebody was somebody. So chiri joli bwoba feelinga free it's okay. Olwatuuka abali ku TV nga msaba sound chichi producer Teresa sound. Teresa sound kansubire nti no mgenyi wa fe ayogere empola. Damu balamseko tulabe.
Bana Uganda mwasiria mtya banya banila osebo. Mwebalo kumeyo mwebale jamtusisa kwengalo.
Nze muuli dabulunji. Ndaba wana abali ku TV bebaoza sound. Bagamba omugenyi ayogereko nnyo. Kale mugenyi wano. Yogera nnyo. Ha, olwatuuka. Akolode. Birunji si birunji.
Nange bana Uganda. Ebizibu ebitebere keshitaba sha mulala.
Yugirano ku mzindaro bakuulire.
Ndidye mbawayira ku ekizibu kyange.
Nyamba omukyuse omuzindaro
abenga. Mumpe ku magezi. Era namba sobola okunamba.
Awo, aha, awo.
Atanambe. Bana Uganda.
Olwatuuka.
Nali ndi awo.
Wano ku mzindaro.
Nali ndi eye waka.
Kwe. Yuka ilano kumzindaro, buo guvira, tubate tukuulira.
Nali ndi awo. Na una kunsho na gema akapago kange, nje nkoleshi nje nimeku. Wena gema akapago kange, nentuka kuonimiro.
Echifana nchio mgenyo wange, sichiraba.
Natema woku. Engali ya wekwali okuwa wino govobu nji. Na akoba, kanje nkoleshi, kukumuleku. Najo okujjo okukunkumula kungabanange.
Okunkumula?
Okukunkumula okufuka.
Okola susu.
Nga wazira ebintu byange. Nga tiri bibona wokuneire. Nga niwendi kwenda okufukira wazira. Negomba nkube kundulu nakoba nti be. Aye nja kuswala. Webane idana akoba nti ya.
Otegeezaki? Utegeza chisitegeza chotegeza. Wagenzo okufuka?
Najo okufuka.
Mutoi?
Mbea wandi kuni milo. Awonga andi kuni milo. Nagoba, kankumulira kuwaneno kumbali.
Omusulo gwakuluma.
Gwanuma.
Uh-huh.
Naja kumbali, nje mfukeku.
Uh-huh.
Mama nze. Najo okukola nti. Ngebintu wazira.
Ebichi?
Aka obu kazi bwange nga wazira.
Naye nawe.
Mami naka.
Omusulo gwakuluma.
Omusulo gwanu mango obukazi bwange wazira.
Kati
ngo obukazi bwange wazira mami naka. Chena kola nako banti bana.
Ngo yagala kufuka naye nga tegufuruma.
Nga tegufuruma nga wazira ne ilo obukazi bwange nga wona abono omukono gwano muntege wano. Nga wona wewali nga wewali nga wazira kushintu okutola ku.
Nga wagaddewo. Omusulo bulijjo egufulumira nga wagaddewo obanga tewali kintu kyonna.
Mama, bonna waneno muntege w'omukono wano, nga we wali wano. Wano wati, wano wati. Nga we wali, nga wazira shiri woneire neire.
Wakebeza yo ndabirwamu, wakwata wo.
Nali nga yo nagema yo nakoba antishi shino shendi ku. Kati mukuti okunje. Engeri wendi munku obulwa ile obu omutima mukuti okunji na gwawere. Awo we nakoma okutegeera. Bantu alamu idwaliro. Bakanda kumbukiriza ku omusawo yambukiriza ku atyobe ile shi. Na adema kuogera. Ngandibo na nganzira wembi tandika. Na akova antibe kansoke nsirike.
Mm-hmm.
Bantu haku kwa wamadi. Na ye nganzendi dishishishendi.
Nachikutuseko.
Nalirira mu mwidwaliro nalirira mu mwidwaliro bamboza tbechishi.
Kati jembuzako. Omwe wagenda okulima nosanga nga omusulo gwakuluma no yagala ogenda ofuke.
Muno
tukayonga akantu akobuchala bote buliwo.
Nga tebuliwo.
Ne bakutwala mu dwaliro we bakusaka ekipaza mazero omusulo gusigala gukuluma. Kati ofuke wafuka angaze naku obanga tofuka guvayo te guvayo.
Mama ekisere ekyo tiafu. Pake sawa daringa mwenda ogweshe igulo nga bindiro woza bimbuze kubanga namala neire ngulu kusawa dali mukaga naba una tandika okukekeza amaziga gange nalira nalira nga ndibo nanzira shendiza nakoba we nakobela mama ye namulwaire waga pulesa ajava atya naba una bidoza kunga tibimala choka idukira ndiro buto. Agoba nti nze bana, nze njakola ntya. Mama naka, gwe ikumi na mulala tierabira namuku n'olunaku n'essaawa tierabira namuku shino ndikyerabira magombe. Ndikyerabirira magombe, ayi mama naka. Nze tidi bwe njakola, kubanga n'abasaada bene nze nti okujyayo. Nga wamba nuti ya msaadaji wakujayo. Mwene wangua ya mkuzi za mlele. Ya msaada nalumuka ya mwene ganti wakubani.
Kati wabuchalaba webuli tebuliwo.
Sawe nabuliwo.
Aha. Kati chechibawo nyonyole nzete gire na awelika. Zichino sichira wangako.
Mama naka. Ebisele ebyo nalinzira we nkukubirira isimu ayi nanka kukubirira ku ekifaanani waabo nawo
nandi kuwandiikubireko kifaananyi n'endaba
ayi mama tobaamu namaani
kati
nzenna nali tikibonanga kunalowooza nti oba ndi mu kirooto
katono. Oba kikuli mu bwongo nga ugenda nga kiri psychological okwatawo nga tewali kintu.
Mama nga ndi aleivu nga ndi kutegeera bulungi nti. Zana nasooka nekebera nti bana. Ngwireiralu.
Susu wabulawo n'akomawo oba yabulirawo ddala taliwo.
Kituuka kiseera kyabulawo. Kyatuuka ekiseera kyabaawo nga butisaawo eno. Nenagwa.
Ekyo tekikuli ku bwongo gwe.
Mama be. Nze ndi muwala ategeera obulungi. Kubanga najja ni mu nviiri nadisoma omwaka mulamba n'ategeera nti ndisoma enviiri era nadeega.
Kw'oli?
Nga nditegeera bulungi. Aye kino nze kyamala enviiri ku mutwe.
Ani achimanyi konti obuchala wobo bula one buko mau.
Mama mwene na shimula gaku ya gwele. Yakoba ati nzebe. Nzebe. Tirishi kiriza. Nzebe. Na mukoba anti mama weshiri. Na gumana amulaga.
Uwagenda ko abasawo abazungu boba gamba chikunsonge.
Mama engeri wetu alina kasente akatono kubanga mama yana nali awo talina ino kasente ni mzei. Twagema kwawo nali n'obwayo bwange. Twajaku awena kavule. Wetu ajaku wonka.
Anti kati abasa obo bagamba ki?
Abasa abena kavule ezira shebako babako bati fevuti kino. Tuli jachi somera kubusomera yenga kino. Mutalooza anti bino bya kizungu. Mutalooza anti bino bya kizungu bino ebintu bya kirugavu omusawo yandeta kumbali yankoba ati omuwala sawo eno buti olyotya namukoba anti sawo eno shiriwo sawo eno shiriwo aye ndi kusaba kubuyambi njakola anti yakoba ati mwana wange wano tagayalirawo mutagayalirawo ebi ebintu bya kisoga mulumuke bulumuke mu bya kirugavu kati tuafu nao mama yeah. Ya janga waida ku mukwano gwe halini mukwano gwe ya muwaida ku ya mukobati ya mwana wanga ali atinati ya jayo mama ya guma ya nacha ya kola ya koba tutetenka niya kunga mukwano gwe ya koba atibe leka tuyiye ku tubone kwa musawo tali nali ndi ya wanga mama afu na musawo ngakoba ati teka tujeyo kwa msao ya tetenkani yako ya tetenkani yako. Bwane shembi era neshida. Ngatulio mwemwene jebe itako die mbuga. Ngatulio mwemwene mumbuga. Chala gira kwa omu nanyo yomu omusamize. Ngashibula owe nao. Chamla gira kwa wele. Nse tia swala na mkoba anti msaade iwe. Bwana. Tia swala mama shari chinswise kuna mkoba anti.
We yambula no umulaga nga.
Ne yambula anti. Na umulaga ya kuba. Kubanga yali ajalo oza anti biyavulimba.
Nti susu abuzi.
Na umulaga.
Kati wekabula wo wafana na watia. Pana.
Mama ngo muko nogunowe. Olivo na fankulu kuba
anti. Na ina ulimba.
Mami naka.
Nze kino nga sina explanation yacho bana Uganda.
Mami nenga latunda bwake bwata.
Bana Uganda kamba buli ono mwala amaze kumpi ndoze banga lya oba agenda na mu mwaka. Nga bwacho bwaje abera foundation inga akaba bukabi. Nze na mukusoka na roza ntuba tuba limba. Ntuba saga. The first day reyampira mweno story. Ngamba nedda tuguminkirize twetegereze. Tuguminkirize twetegereze naye bananga.
Mami naye ko mwana oyo yanu me wiki namba. Chitu kya ziba wangu mwana zile wefulumira.
Wamuzalira wo yo mwana.
Kya muzalira mwidwalira na namuzalira wa musamize. Namuzalira. Baba balese na ambulance bantu ale bansala akaso. Mama inazala wange ya.
Obaye waliwo abantu bebayita. Wawulirako bana Uganda abantu bebayita abolwazi.
Nze mama echo tishidi.
Kubanga banange. Wayinzo abaye banenga na mtu tangaze ko kukigenda maso. Kubanze nange kino sikimanyi era sikiwulirangako. Ngezeza ko kola research ku nsonga yono omwala paka rwengambye banange. Kamuchaze omwana aligamba nti nze mukotogera. Omwana aligamba nti samuyamba. Eno radio tuate programu anti ya bwereri. Tuate kaonti buliyomu alinechi mnyigiriza. Chia uliranga chisuse kukutegera kwe. Achikuba anga kumeza. Deni ne wababa yomu ntu muna Uganda asobolo kuyamba kwecho. Kumanze situ kilide, siri maraike ila siri katonda. Nange wali wabye sitegera. Chino chansu kwa kumanya, chansu kwa kutegera. Nensala omu chazi. Namwe bana Uganda tukubaganya ebirozo omwalo na agamba. How old are you?
Nemi akabiri.
Only 20. Ya agamba mbu susuwe abulawo. Mbu akera ku machango obuchala tebuliyo. Nze kino sikiwulirangako, sikirabangako. Wabula mbadde nze nsaba. Omuchalo ono tusigaleko naye ku foundation. Bana Uganda munaba mukiriza. kubanga kya yogera konze sikirabanga ko. This is my first time woku kale achimbulira naye sikirabanga ko tumu abereko naffe tubeko ba muna Uganda gwe tumuwa oba we tumutereka oba mudwaliro tulabeko seasoni zombi ngalina then tulabeko ngakabuzeo awosanga bana Uganda tunaddamuko amanyi ne tutegera nti banango omukazi oba tukubawo bifananyo oba tukwata video oba gwolyoke toyina buzibu ffe kulaba seasoni zombi oli bulungi eri omuntu yenna katugezeo oba tukwasiza mama Sumaya oba omuwuliriza yenna okutuwa obujulizi nti kati kabuzeo nti kati kakomyeo
Mami ndi mwikiriza kubanga eshiche
bas woba oli mwikiriza mama rachi toze nai kuba yeye yali arabiye kufete tulabangako
tubaire tuzira transport
kiri mu Uganda mama nyabu
Na Uganda munagi kanuke kade koba dolindirira mu program ensena womanyira ebiri mayumba gabantu mu kisenge ne mudiro
muzeyo mwana wangu
omwana si wangu
church kakasango mwana si wo
yango bakuchitanga nalyo kafuna olubuto kaje yo tasima
na mwamisha mwamwa myono yande kangenda ya miezi mukanga
etima efobitizi enge okusomozebwa awamu ne sanyu no
Anangi, nyigasta, biri, munana, emosta, mokaga, hash. Nyigasta, biri, munana, emosta, nyigasta, biri, munana, emosta, mokaga, hash. Tulimukaza nyo kafe, akabusoga one radio bingo. Nomuti magunkuba. Bino ebintu bimbuzaabuza n'okumbuzaabuza kanzije
olumwe ebintu byamukama bino nabyo bibuzaabuza eri abatamumanyi bambi bibalumiza ddala omutwe namala ayogera enkola ze omera ne kanzu z'omukwano Olumwe bintu bya Katonda mikwano bibuzaabuza Eri abatamumanyi bambi bibalumiza ddala omutwe Namala ayogera enkola ze omera ne kanzu z'omukwano Akulaga ekisenge nakugamba nti waliwo ekkubo Akulage yaseyuka temuli mwaba na mundaye Akutwala kunyaja tiwe wali yeligende wamwe Kale natakuwa lyato Akulaga na mwandu na kukaboyo zebawe Agabalonde chinja okubeko liyase Ayenga maluso mfufu na kola mwamaso Kale bintu bye ya kuwa
Chenda katoneza mukaga Usoga 1FM Umoyo gwa usoga
Gendel
ebintu bya mukama ebisere bisinga bibuzabuza bwatyo bwagambye mwasuze mutya abalungi abatuuliriza mwebale jonna gye mutuusako engalo ndi mu studios ne mwana muwala yakubyewo erinnya lye n'agamba nti nno ayagala abawuliriza ekimuleese wano tumuyambe tumuweeko ku magezi kiki ekigenda maaso mu bulamu bwe simanyi is it psychological kimuli kubwongo naye nga susu wali yagamba bwagenda okufuka kwolwo lwe yasooka okulaba yagenda okufuka naye teyasangawo waafukira waakolera susu so n'agamba nti kize kihappeninga nti nno obukyala bwe bukomawo then after sometime ne bubulawo ne bukomawo ne bubulawo kimuli kubwongo naye nga susu wali twetaaga kola tutya okuzuula era n'okuyamba omwana ono bituufu si bituufu mulwadde oba gwali ku layini yange nandyagadde tukubaganye ebirowoozo yagamba nti ate bwe baamutwala mu ssabo nti ate ne kabulirawo ddala ku mulundi guno agamba nti n'owabeera wafaananira ddala nga bw'olaba feesi oba awantu awalala wonna nga tewali kiriwo bannange nga tewali kiriwo munansonyiwa bannayuganda bannange nange kino leero kinsusse okutegeera nandyagadde okumanya abaalina experience mu bino amasimu gange ngaggudde waliwo n'agambye nti ayinza okuba katono yabba omusajja wa mutandise kigwa ku munyolo kigudde ku banyolo muganda kayesekere mutandise okusalaganya bannange hey! omugambo Rahuma ono agambye nti that lady bannange mbadde njagala kuyitako mu meseji abamasimu ne bakoleera kale kantandikire wano tubawulize ayina gw'omanyi gwe kyali kituuseeko ng'otuwa experience yo tutaase sweetheart wange ali ku layini
alo mami mukama afe yesu yeebazibe mulungi
amiina
ano Justin Katongole wano e Dubai
yes enyabo
mami ebintu ebyo biriyo kisobala kwatu ukiriza lina lya muntu gwe kyatuuka kwa enze ndidi gwe kyatuuka kuku ate ye yazala bwamala okuzala yeti kyamugema nga ali lubuto bwamala okuzala yazalira mu kiseera nga agwire iralo yamala yatabuka omutwe kati yamala yazibawo yazibawo kyamutwalira iba yenyabo kyamutwalira ibanga inene era abazaire be baafu baino okumutambulira tijja akabantu oba kanisa mwe baajja tijja bamutambuza abayiwa bakunesezi wakaweibwa omwana oyo okuzibuka era yakajja okuzaala omwana owo okubirya nga yali yabuna wati kale mama kuluno webaya asobola yeganga omwana oyo amutereze mama ebintu biriyo nze nakibona kukyali waka waife kale mama necho kyene kiti tumuyambe buyambe webeeri yali wuliriza nga asobola okumukimutolako.